Mama Italian dole, mama zingi zidi wata Italian dole. Mama Italian dole, mama zingi zidi wata Italian dole. Mama Italian dole, mama zingi zidi wata Italian dole. Mama Italian dole, mama zingi zidi wata Italian dole. Suna jua enye, baba ako enye. Suna jua enye, manzi yangu enye. Suna jua enye, baba ako enye. Unajua enye, manzi yangu enye. Nitazikwa mwenyewe, 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 mwenyewe. Nitazikwa mwenyewe, 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 mwenyewe. Wametalia ndole, mbe zingizidi watakalia ndole. Wametalia ndole, mbe zingizidi watakalia ndole. Wametalian dole, mbe zingizidi watakalian dole. Wametalian dole, mbe zingizidi watakalian dole. Wazali nitaferi, zimebaki story. Wazali nitaferi, zimebaki story. Nawachola kama wino, hapa tuko tejo sio kino. Jino kwa jino, leo nyoka kafa kwenye shimo. Nitazikwa mwenyewe, 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 mwenyewe. Nitazikwa mwenyewe, 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 mwenyewe. Wametalia ndole, mbe zingizidi watakalia ndole. Wametalia ndole, mbe zingizidi watakalia ndole. Wametalia ndole, mbe zingizidi watakalia ndole. Wametalia ndole, mbe zingizidi watakalia ndole.